Usambalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usambalie nyuma, never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion. Usambalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usambalie nyuma, never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion.
Ronda Don, never judge a book by its cover. Before judge me by my age, listen to my music and entertainment.
Santa Mananka, High Pass Management.